min jeeli nokku do namasa sottete sanne do bomo ko do nokku noddirte do namasa danka le on nokku mo jama heifa ana yaabondira tawta jaaguji yogabe ane ndari ana nodda sodobe sottu gon namasa wadde faare o hewbe bawana koy mo ben le mabbe ana hen jenaba koltinde wiide wadugol o jaagube dini don kebal
andon latade yumma galle wana hunde newinde nyaata caggal tikitgol kumul bangal huntangol hore almsaddaaji kamina yetta allah saabi jaagu namasa o ndarra gursise be guddi ci kujidi yalla minen kebatono ele jaagu namasa o bingel ledde dogingel darja sanali mali
le on ko namasa sottete golleji kewdi goddi ana ngade le majji ana hen dartugol hono kibi le kihwawiri sirade fa ɓooya bayni dambele ana e gubal jaagotoɓen namasa le ngol luma namasa danga
somin tacci ɗi min gaddan ɗi bamako min dentinan ɗi kaɓɓal kaɓɓal kiloji capantati fadde amin waddetule kesuji yalla transfor muɗum nane o min lotiran ɗi pourdiŋaji fa laaɓa ɗiɗo pourdiŋaji ɗum latto sababu ɗi ɓendallo caggal balɗe joyyi le frigo nen ɓe puɗɗata ñamede cogu kiloji temedde joyyi albarka allah keɓɓal won hen
secrétaire général syndicat sotto ɓiɓɓe leɗɗe wonɓe ɗo bamako ɗo Tayru Bari holti wiide sottugol namasa ana ɓeyde keɓal keluduji ɗi e leydi men ndi
leydi mali ndi yo leydi ndi namasa remete e muɗum sanne ɓuuri foof to joyila e kucala fay leɗɗe kerodirɗe meɗen hono guine mali garta sodde namasa ko ɓuuri toon ŋaji temedere ɓe codata ñande foof le mali ɗum ɗon a moƴini sanne keɓal leydi ndi ɓeydadi ɗum ɗon cote d'ivoire na nanna le mali ko warata camion ŋaji sappo namasa leyɗe nannoje namasa le mali na joɓa usuru
sini a haali haala jaagu ɓiɓɓe leɗɗe a haalandu haala yawar kañe hono ɗum moɓirte Burama Samake e Drissa Traoré golle muɗum woni ko gatta e kolitiwide neɗɗo wawi wurude dow o golle
ley yontere ne mbawi nandude ley bamako ko ɓuuri camion ngaji joyi fa jeegom e karngaji tuskoye kewɗi ne jetta allah almsaɗɗaji amen foof e ɗum yaltata sugula mum jogu yo alhaali ɗati ɗi ɗi moƴƴa fe ɓuuri foof hokkune joyila e fana on tiɗini sanne golle amen o
namasa darde muɗum ana mawni sanne dow keɓal leydi meɗen ndi so tawa dow kabaru demal fa yettade jaagu e hokkugol golle woni ko woltiwde andinde kabaru keɓal docteur Lamisa Jakite
e ley jateji leydi ndi ɓuuri foof banggal fawo kañi gollirde leydi ndi homonide ɗiɗo jateji banggal yirwere kreduji e ley hitande 2022 ko warata ton ngaji temedde joyyi e noga e joyyi ndema le mali yo alhaali ɓeydari ko ɓadi nayyi fa joyyi le temedere dina hitande 2021 ndenno danade namasa famɗa feyi le humcagol hoore keɓɓal e kañi ɗo heɓugol golle
fay e tawa alhaaliji namasa ana kewi le mali honomo kodowar kañe mo burkina mo mali o ana horsi sanne woni ko holtiwide ñamoɓe yogaɓe wonɓe ɗo bamo ko ɗo segu kañe e kuli koro
namasa mali o ɓuurimo yidde fay somo kodowar o ɓuuri mawnude mo mali o ɓuuri welde namasa mali o ana heewi heɓgol muɗum ɗum naya dina ɗe leyɗe keddiɗeɗe ɗiɗo kayna mawni nattiɗi namasa mali on jimmi saabu mi ɓingel leydi mali ndeɗon hani ñama fi leydi am
e wi andinɗo kabaru keɓal docteur Lamisa Jakite tiɗallaji pawiɗi dow kabaru arafi fa baade remoɓe namasa ana wadda caɗele dow kabaru ɓeydugol keɓal kiɓi lekki ley mali